Abantu babiri bafudde leero ng'ekuba ettonya. Obuzibu bubadde anti badde batudde nga banywa kaawa mu dduuka emu eri gye bayita Kaija Coffee Fruit Restaurant and Lodge. Badde batudde nga banywa kaawa, enkuba netandika okutonya, awongera ekuba eyatonye nnyo yanafu ya ekisenge gye babadde batudde kumpi n'ekisenge ekyo, ekisenge ne kigwa ne bagwira, ekisenge ne bagwira ne bafa. Bano tumaze okukakasa anti omu bamuyita Albert Kabahita n'omulala bamuyita Stella Jalobo. Mulambo gwabwe twagujeyo tukutwala mu ggwanika Mulago okwekebeja. Tusindisa abasirikale baffe bagende ku sini balabe anti obuzibu bubadde wa nanyini kisenge kino yalemerewa okutuukiriza kyabateeka okukola, oba abadde amanya nti ekisenge kye kinaafu eyinza okutuusa abantu bulabe oba sinedda, oba waliwo omusango, tujja mugulako omusango gwa rash and neglect.